to one of the best internet radio stations around.
Every
Friday from 9 to 10.
Alla miru pa kwano MPM online radio station kena police to ha kena ngwaleso labohlalo lena le monate beke e fedile ka nete fortnight e fedile ibile le kgwedi fedile ngwaleso ya pele le monsena sa 2020 ke ha ri diela ha ri etsa tshe Aku lebohe ka boena ka mona German ka mona ka Studio 3 Vanderbilt Park ka nete ngwa leso tse o ri file ntsona ka jeno tsena le le ka ntlo le fatshele Ja tsama ya relay banna ya kena tlase Cape Town King ngwa leso le ka interview yeo ka nete Pro Metrics mona ka nete ya ho ke a di bona ka ofela mara ha ile queen of my heart icon aban a we sheba fela hantle metsotso a rona e tsheletse ka mora hore a le shumele motso le le shumele ya le shumengwa ne ke tlo etse ho balwa wena mane hore nya le ya bo go bong ho fihlela ya le shume sena slot o ke se se cha some time for friday mafahla bana revolution ba kile ba yetsa ntwa bona bana ba shipa a ile la botlhano tsena di a bua kwa no MPM online radio station wa le re thabela fela ho bana radio ya rona ya hole re sentse re lebua bo mama di ba lona ka nnete lona ba re tsietsang ba ntseng ba kgetha ho ba le rona kwa no MPM online radio station tshepiso yona re na ra etsa hore le kekebe la bala ikwahla a ile mmino ona re tla lefa gona ka nnete o bane ke dijo tsa rona a re ba mameleng he ngwane so se ka ka o jana
one of the best internet radio stations around.
The
radio station you can't live without.
Banna we Mzansi sale Mzansi banna kana ka le motsane tsa di 1980s. Now about Zibaba. Cyril John Bell.
Jive for Jive Friday.
Thank you.
ke yona he CJB ngwaneso e ne tsho jalo ere did you say that ke hopola hantle ngwaneso album yena ila rilizwa le monsane sa 1986 holo ho be ka nete kwa no mzantsi Africa holo jalo fela holo mona anna king Agino petsa ho leboa ngwaneso German ka nnete ba na show tsa lona ka jeno di bile le nna ke bile le lona show ka ofela ho le monate ho le jwa ke tsona tse tsa halang kwa no mona ho MPM online radio stage
Friday.
Ke hona he ha tela pele ha re etsa jwa. A ke tloa mona ngwana Jesu ke a kwa ito njalo ka me. Wena moratu wa kwa ito ya mahantle e matsipa ke nna ye. Le se lutu ile he ngwana Jesu. Le le lamanene o amacha le thagotswe ka jeno lena ha hora ile ya borobe Sonta hensena sa di 2 February ka nete a teng amang a mabedi a tla mananeho thabang mutamanyane o tla re fa lenaneho hantle ka mora Sunday Goldie A hora ile ya botshelela ho ya mane horeng ya bosupa o tla kena a re fe lenaneo la rona le bitswang fela ka gore ke smooth sounds where R&B lives ibehe wa kena BK a re nke ho tloa horeng ya borobedi a re behe mane horeng ya borobong a re fa fela le rona le re bedtime mood Leo he ke ha re kena di kamore re tshorere re sebeditse le tsi re le fedi 2.0 ke bana ba tswa mamrut ke a khala ntsona hana le naneo
re o pheta koloi
ire re rena ka sonta ha o re tsose ka mmino wa sedumei
Uru wa fasa
wa fasa
Kibana batuba
Kibana batuba
Batubana kibana
Batubana kibana
Devan
Uri upeta golo
Kibana batuba
Devan
Uri ubaya pia
Batubana kibana
Devan
Uri wa dodge
Uru wa dodge
Kibana batuba
Kibana
batubana kibana
Kannete wena mumamedi wa ka wa MPM online radio station kannete ha ona mtheta bisang jalo ka ho bona batho bana le tshebelo pele bana hanela pele kannete se sixolelwa kamane ka group nya di melofars o hlahisitse ka jeno hore kannete re tlameha ho nahana ka women conference A ke araba a kere haitle it's long overdue. Bomme, ha ona mmele a le mong kwano mona radio. Re a le hloka hle. A ke tshojwalo ke re bomme ba di mellow files. Tsohang he, that's the call. Araba.
You can't live without.
The one and only DJ K.
DJ K.
re tshojalo he ha metso tsedutsi u hantle fela ho ya mashoma mabedi ka mora hore a le shomengwa le a re ke re hopole mo raunya wo ka nnete ne chate ke usala rabara ha ho tshotse Listo, wadi tswaka, wadi tswaka. DJ Polisto in the mix. DJ Polisto in the mix.
This is your most trusted DJ.
Polisto on Mutuaku.
DJ Polisto in the mix.
This is your most trusted DJ.
Is your most trusted DJ.
DJ Polisto on Mutuaku.
Is your most trusted DJ.
is your most trusted DJ.
DJ Polisto on Mutuaco.
Radio stations around.
MPM. Ere hai duti tjena ho metso tse ma shoma mabedi a metso mehlano pele re arohana nke ko hopotse tsa ne tsa rona tsa kokhando ta kokhando ta he ngwane it's a clothing brand based in Joburg, Bloemfontein and Cape Town bona he batume ka ho etsa dikipa di t-shirt di afumaneha ka mongolo ono wa kokhandota di fumaneha jwalo e lengwe ka 190 fela ngwane hore na mmala ko ofeng ko wena o tla kgetha le size di teng ka ofela tseba he hore di a delivua country wide ho tla tswa fela hore na wena o bohole bo bokae le bona e tla ba he ditjeho di tla tsamaya ho ya ka hore na distance pakeng tsa hao le mo di fumanehang teng ke e ka haebe he o interested ngwaneso o batla ho kenya order ba fumane mane ho kokhandota@gmail.com kapa o ka ba tshwara ka mohala nomoro ke na 061-312-8226. Ako hopotse he ngwane hore tla re ha ke tswa mona ka 11 o'clock re tla o phethela ha baneng hlore yo fositse show ya rona e ntsha ya kajeno e leng rap hip hop engagement with Mujere re tla ipheta ha hora e le ya leshome le motso mo le nna ka nnete e tla re ha ke kena dikobo mona ke tla kena ke peter ka nnete show yeo e ne le monate ke enjoyde o nahanne hantle Mujere ha re re phethe kannete re tla e pheta bitsong la gao momamedi a re 11 o'clock go fitlhela mane go 12 o'clock re tla be re ipsina gape ka yona. Ke a bona metsotso e se e le menyane e se ile ga ke etsa tjena ke sebeletsa go kena karolong yaka ya go qetela lenaneong lena la rona la Jive for Friday la botlhanong lena le monate banna la di 31 January 2020.
The radio station you can't live without.
Mina singa hamba la kugcwele ama parasite umuntu wakho ngathi parachute uyalenda manje manje mara sikafunda lokhu nalokhu 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 hayi kanje yini la hayi ngona mina ngathi tshwe one time
Sam. Bale hengwa le su kung ka kula sela mani dina kontsa kwaito kan nete re sa betsa loto re sa jalo to banna re sa na le mata e seng hona jwale dilimo sedile kan nete le montsa netsa bo 2007 ho le monate atha mdu o ka ba bulela e le bona ba re tshwereng ga re fela sister Bettina
It's happening, I should find a place to be tonight in the meantime. You were And the goods of Andiri, Unofuna, Kungaswaka, Ukasara, White Awiti. Baby, baby, please just come. Wait a minute, let me tell you exactly what I mean. You're beautiful, you're natural. We can tell that you come from Zim. Nika lady, yaka naka so. Inokura, my baby, heavy, my torso. Another tender, chido, kanaru, no. Please don't worry, that's a demo, no. If you didn't know, now you got the info. The best girl I know is definitely a Zimbo. Waka naka, man. Flame lily got the color of a beautiful rainbow. I'm lying when I could box and I could die, Chico. I see here in my foot, I'm no sore.
When I was young, was shy, and then my dad go by, and I listen just to shy. I find in Ghana, yes, the same sim.
Come on, baby, you're my sim sim.
I find in Ghana, yes, the same sim.
Come on, baby, you're my sim sim.
Oh, I'm a fan, I get you, Kutumbuno boss we pumulo isenda uchiedzo sekadomo le reverse umhlaba uphelinda kwamanzantontora mechakangsha
uthanda
nano friend kwani amayisa kani power ni playing on ye hour ngizumelo kuchini yakamindo kwathi
Love.
mo mamedi wa ka ha dutse tena metsotso e le shome hantle fela pele hore ya le shome le motsomong go tsebisa fela hore ha ke tloa mona Jeremane o tla phetha ka nnete a renke ka show ya ha ya rap and hip hop engagement with Jere taba he na le wena ngwa mo mamedi wa ka re tla kopana hape ka sontaha sa di 2 hantle fela ha hore ile ya boraro ke leng ka jwalo ke tlabe ke leng ka matsohong a king yena ya tlabeng a qadile le wena mane ha hora e le ya leshome le metso mmedi a rampa motsheare ngwane sena sontahe sa di 2 February anga ka o tsebisa fela ngwaneso ke letsatsi la tswalo birthday ya baradinyana ba ka ba babedi ba nna botlhokwa le botlhaa ke tla ba yeo hair show ke tla dedicatela and all ka nnete ho bona e utlo o mamele ngwaneso playlist ke se ke phehile ke qetile ke emetse sontaha fela e tla re ha ko tloela jwalo e be he Thabang from Cape Town a onke he a o latlele mane horeng ya bosupa mo e baneng e le gore teng o tla kopana le ena BK a onke a o feletse go ya ka moreng ya gago a o latle mane horeng ya borobong e be he re a robala station ra sekwa
kontinente inamba yako exema chimbo na hindo exema sister na hero makshu makshava na chovane maskipaskipe makshangane
mamedi wa ka ka ke tlhola ke tsho ke re e tsho jalo he buka ya dibuka ka nnete e re nthongwe le nngwe e na le nako ya yona ngwane a ile ya o kopana nako ha o na nako e monate jalo ka ye fela ha re tlameha o arohana re le ba ka nnete ho ba thata ho ba boima fela ha o se re ka se etsa ho tloha qalehong ya ditaba re a tseba kaofela hore ho na le qalo ho na le qete a ke tsojalo he ngwa le ke le police to ho tswa kwano studio 2 Maukeng Kroonstad Mozolo ke sentse ke re ho lona bohle ba bileng le rona lenaneong la rona la kajeno ho tloha mane mananeong a mang mo re qadileng teng ka mjere rap ka nnete ne le tshisa ha ba wa kena King Ababa e le ka nnete le yena e le tshidisi ho le hobe ka nnete ya ba ke ya o nka ngwaneso ke ya o kwalla ha ke etsa tjena fela he ska lebala hore ha ke thola mona Jeremane o tla kena a o fe ka nnete wena o ileng wa fetwa ke show ya haya 8 o'clock re tla o neletsa yona hape hang fela ha ke thola mona kapa ke re ho wena ha hora e le hantle ya leshome le motsomo a e le nna ke la ka itumella ho ba le wena thapameng ya ka jeno ke kgolwa fela hantle hore le wena o hobile jwalo wena mo mamedi wa ka e motho
Right back to
jwale ha ke etsa tjena ngwaneso ha o le mong tjena motsotso pele hora ya leshome le motsomong ke a diphutha dithapo tsena ke di lahlela kwana Vanderbilt Park Gauteng Province bana hona teng Studio 3 Germany o tla re fa he so ya hae jwalo ka re le tshepisitse ke a tswa ha ke etsa tjena Afrika Borwa Melophile members kaofela ba mamedi ba MPM online radio ka nnete re a le rata haholo jwang ha e le mafelo a kgwedi tjena ka nnete ke re holona a re sebediseng tšhelete ka mokgona pahetseng ba heso mjare I'm sure o so emeditsepa ngwaneso ke nna eo ga ke etsa jalo ke re ho wena mo mamedi wa ka e motle bye bye good night until Sunday